Noise Maker. DX.
Chemical, chemistry, chemistry, seal history, factory, factory, calibratory. The biggest stories, some taco sabumbaya. Peace to Mashari Khans and Steve Kafaya. Can you leave the body gun? Now I shall fire. Don't even open your mouth, you're a liar. Got my back in DC, San Diego. A city on me like Maradona Diego. Don't disrespect me, Alberto Fuego. That's a Mexican motherfucker, talu ego. Puerto Rico, Unipat neighborhood. Trey for money, that's how I put my hood. Tune the bad singer, singer, umbomze. What you think? Light up your blase. What you think? Light up your blase.
Niko tayari kifikra, tayari kwa vita. Singa Maradona na wachenga. Natisha kama zimu nipo booth na watengwa. Wanangu wakienge, wahuni kwenye genge na washa mwenge. Safisha njia kwa kiberenge, acha wajitenge. Sina peace kwa masnitch, natema speech. Weke shima bani, weke street wanakoma. Nasuka mangoma mentali, usawo na kabali nazi koroma big happy. Niko tayari kifikra, tayari kwa vita. Ujumbe na wandika kila sayari utafika. Mtani patashika, bungeni panachipika. Utamdanganya nani kila mtaza melimika. Kila dakika na umiza kichwa na waza. Kutunza familia na wajibika na kaza. Buti madhubuti na shika buti na songa mbele. Piga kelele, piga misele, piga kengele.
Tindikali nazo speeches na wafanya. Warudie best.
What you think? Light up your blase.
Niko tayari kifikra, tayari kwa vita.
Kukomita wakau titim.
Kwake shima bani, weke street.
Unapisha na kipenti yamu.
Don't even open your mouth, you're a liar.
One nigga, two nigga, three nigga, four. Uko mitawa na niite wauko. Uwe sogopi vuzi mindo toppers. Vini kama paz, old school idipaz. Na bona MIC. Tindikali nazo speeches na wafanya. Warudie vest. Mkuko natoka res, KT, first infantry. Mimlinzo wa territory, minisene victory. Welewe yori yori atufiti kwenye category. Tunapisha na kipenti yam. Unawafifu wa ram. The hood where I'm from. Wanawa na madaga na mapam. Uku awemi, how T team. Watu wanabonga damu vichwa ndumu. Machuzo majingo ufahamu. Misibisi ndo kalamu. Kamari kupora ndo elimu. Kitacha pili ushafahamu. Pale amewewa salimu.
Tindikali nazo speeches na wafanya. Warudie vest.
What you think? Light up your blase.
Niko tayari kifikra, tayari kwa vita.
Uko mitau, how T team.
Kwake shima bani, weke street.
Tunapisha na kipenti yamu. Unawafifu wa ramu.